kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti sagantaa afaan Oromoon jalqabu tamsaasu amma jalqabu. Guyyaan har'aa caamsaa tokko bara 2014 ollaan bultee beekaa akkatti bule abbaan beeka jedhe Oromoon maraafuu attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya keessummeessituun keessan har'aa an jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu har'aa ministeerichi dhimma alaa Ameerikaa Joon Keeriin Itoophiyaa daawwataa jiran aangawoota Afrikaatiif kan Itoophiyaa wajjin wal arganiiru.
Ministeeriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteets Joon Keeriin Tuu Jubeen akkuma jette kana har'a hoogganoota kutaa wajjin walga'ii gaggeessaniiru. As Waashintan keessatti immoo seeratumtoonni paartii Rippaabilikaanii Obaamaan dhiiga dhangalaasisuu Sudaan kibbaa keessaa dhaabsisuu hin dandeenye jedhaniiru. Oduu keessatti gabaasa qabna. Maastar pilaanii Finfinnee keessaa magaalota Oromiyaatti galchuuf yaalii ta'u mormuudhaan hiriirri gaggeeffamu Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Gabaasa addaa kan ilaalu waan qabnuuf har'aaf qophii fayyaa hin qabnu nuuf kalchaa haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduuf Tujube.
Ameerikaan tattaaffii Afrikaan walitti bu'iinsa lubbuu galaafatu Afrikaa keessatti duuluuf gootu ni deeggarti jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeriin beeksisan. Finfinnee keessatti har'a ibsa kennaniin akka jedhanitti biyyooti hedduun balaa hookkara hamaaf saaxilamuutti deemaa jiru jedhaniiru.
It is clear that the unspeakable violence in the Central African Republic, the deliberate
Wanti mirkanaa biyya Afrikaa waal ta'u kan Central African Republic keessa jira jeequmsa afaaninu namni dubbachuu hin dandeenye. Afrikaa biyyitan keessa jechuu Sudan kibbaatti ammoo paartilee wal dhaban beekuma beeka nama nagaa walirraa fixuun akka namii waliin hojjechuu hin dandeen tolchuu jiranu tana wanni jabeessine waliin hojjechuuf malleef.
Keeriin aangawoota Rippaabilikii Afrikaa waaltaa bakka musliimonni haleellaa milishoota kiristaanaa jalaa dhiyeessaa jiran haasofsiisuuf jecha Finfinnee keessa ka jiru waajjira haadhogamtaa Afrikaa daawwataniiru. Kamisaarra ministeerota dhimmoota alaa Itoophiyaa, Ugaandaa fi Keeniyaa waliin wal arguudhaan attamiin gareelee Sudaan kibbaa kanneen wal fincilaa jiran lola dhaabuu akkaataa itti danda'anis mari'ataniiru. Sudaan kibbaa keessatti nageenya buusuuf humnootii amansiisotaan akka isa barbaachisu diplomaatichi sadarkaa olaanaa kun walii galaniiru. Keeriin itti dabaluudhaan Yuunaayitid Isteets kan lubbu kumaan lakkaa'amu galaafate garee finxaalayyii islaamummaa waliin lolaarra ka jiru Naayijeeriyaas ka gargaartu ta'uu beeksisan. Seeratumtoonni paartii Rippaabilikaanotaa Yuunaayitid Isteets pirezidaant Obaamaan kun waggoota 20 dura jalqaba irratti Ruwaandaa keessatti ta'e nama yaaddessa kan ittiin jedhan dhangala'uu dhiigaa Sudaan kibbaa keessaa dhaabsisuuf daran hin hojjenne jechuun qeeqan. Miseensa mana maree kan ta'an Frank Wolf pirezidaant Obaamaan pirezidaantota duraanii George W. Bushiif Biil Kiliintan hookkarri sun dhaabatee nagaan akka bu'u akka gargaaraniif Sudaan kibbaatti akka ergan gaafatan gabaasa Kaarol Vaandaam jaallannee dhiyeessa.
Kutaa Virjiiniyaa irraa miseensa koongirasaa akka ta'an Frank Wolf akka jedhanitti dubartootaa fi ijoollee dabalatee siviilonni hedduun lafa waaqeffannaa isaanii ta'uu malutti ajjeefamanii iddoon sun lafa awwaala isaanii ta'ee jedhan. Ajjechaa Bentiyuu keessaa fakkii agarsiisu qabatanii turan. Koree hariiroo alaaf aangawaan dura taa'aa ta'an kun pirezidaant Obaamaan hatattamaan tarkaanfii akka fudhataniif gaafatan.
President Obama, you must not allow this to continue. Call on your predecessors to immediately engage in
President Obama halle amma Sudaan kibbaa keessa jiru kun akkatti hin fufne gochuu qabdu. Dhiigi qulqullootaa dabalataan dhangala'uu isaa dura pirezidaantota Ameerikaa duraanii rakkoo kana gidduu seenanii akka dhaabsisaniif gochuu qabdu. Tarkaanfiin akkasii hin fudhatamiin hafnaan bulchiinsa jiru irrattis ta'e miira pirezidaant Obaamaa irratti godaannisa uumee darbaa jedhan. Haalli Sudaan kibbaa keessaa gadaa deemaa akka jiru pirezidaant Obaamaan odeeffannoo gahaa qabu ka jedhan Wolf dugugaminsa sanyiitu gaggeeffamaa jira jechuu garuu hin barbaanne jedhan. Paartii Rippaabilikaanii irraa akka ta'an Kiris Smiis kutaa Niiw Jersii irraa koree garee mirga dhala namaa addunyaa irraa ilaaluuf dura taa'aadha. Pirezidaant Obaamaan gita isaanii kan Sudaan kibbaa kan filannoo walabaan muudaman Salvaa Kiiriif bilbilanii dhiiga dhangala'uu kana dhaabsisuuf hojjechuu barbaanna jedhanii gaafataniiru jechuudhaan White House'iif gaaffii dhiyeessan. ፕሬዝዳንቶተ ዱራኒ ቢል ክሊንተኒፍ ጆርጅ ቡሽን ገረ ሱዳን ክባቲ ኤርጉን ያደጋሪዳ ጀዱ ገሩ ፕሬዝዳንቶተ ለሜን ገመሲት ኤርጉን ሆከረ ዳብሲ ሰሰጀድ ሁንዱ ረቶ ሊንገለን ጃን ኬሪን ገመስ ዋንጅረኒፍ ዳምሰ ጉዳን ደርቡቀብ ሄገሬን ገም ለሜኒ ዋንፌዴተውስ ብየሳኒ ወልወራንሰት ዲባ እንጅፈቹ ሂንደንዳአን ሚኒስትሪን ደንታላ ከዩናይትድ ስቴትስ ጃን ኬሪን ገረ ሱዳን ክባቲ መሉፍ ከሮርፈተኒ ጅሩ
ሴሮ ፈረሽሮር ኬሱማ ያደ ኦፊ ብልሱማን አካሂን ኤስኔፍ አከሜሻ ትትገርጋረሙ ኑረንጅራቱ ጀቹዳን ከን ኢትዮጵያ ዳወታ ጅራን ሚኒስቴሪ ድማ አለ አሜሪካ ጆን ኬሪን ዱበተኒሩ ኬሪን እብሰከነ ከንኪነን ሆቴለ ሸራተን ኬሰት እብሰቱ ተኦዱፍ ኬነን ረት ጋዜጤሳ ጋዜጣ ዱንፋቶኮ ብራ ጋፊ ዲያቴፍ ዴቢ ኬነኒን ቱሬ እኛ ከና ከን ሂደመን እማ ጋዜጤሱ ተሳዲፍ ለሞት ኢንተርኔት ረት በሩ መጣን ሰንጃስ ከንሳኒ አዲስ ተውዱበተን ገመ ጉድነ ድነግደን ገሩ ፎየን ኢትዮጵያን አርገምሲስት አጃይብ ሲፈተኒሩ ገባሳ እስክንድር ፍሬው ሶራዴስ
ጆን ኬሪ ዮሐር ደሙመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቦሃይለ ማርያም ደሳለኝ ወልዱበት የዋን ዱረም ማርያታን ማርያታን አንዱ በጠመው ሲያሳፍ ድነግደ ኢትዮጵያ ለረተከኑም ዱበተን ጉድኒ ድነግደ ጀበይ ሱፊ ነጋና አኖ ኤጉረት ኢትዮጵያ ገለቴ ፈቹን ምርጉመታ ኤጉረት ተመው አንገር ጋራጀ ሚኒስትሪ ኩንኒ ዮጋዜጤ ሱታ ዋንጅራ ኢትማኒፊ ጋዜጤ ሱታ ወልዱበተንቲ ጋዜጤ ሱት ኢትዮጵያ ከሰቲ ዳጅራኒ ረለቲ ሂዳን ሳኒያ ከሳያ አደስ ዱበት ፈከናፍ ጆን ኬሪኒ ጀር ሂዳም ከሳ አከጀቺ ሳቲ ጋዜጤሳ ገነ ደብሩ ወላርገ ናትና ያለፈለቀ ፋኒ ሚሎት ኢሳ ናምሰደት ወሊን ሂዳሙለ ነካን አከሳያ አደስ ዱበት ከምካን ነምቦ ሴሪ ኢትዮጵያ ናምቢይ ነገር ኡውንቶ ሀዳ ጀቴ ባፍትረለቲ ሴሪ ኩንን ከነማንዶር ሲሰኖ ካናሞ ካምርግ ነማዲ ቡታው መለጀቹን ዱበት ከምካን ነምቦ ጉድኒ ኢትዮጵያን ድነግዴ ሲቲ ቪትጅርቱፊ አሪዩማን ሲንትጅርቱ አከናም ገመቺስ ዱበት ጆን ኬሪ ኩን
ጡምሮ ቶርባን ደርቤ ጋዜጣ የሱ ተሂድ አማን ሰዲት ደበሉዳን ጋዜጣ ፓርቲ ሞርምቱ ከንፍኖ ተነጻነቲ ፎዱ ገባሳ ከታይ ነብዩ ኃይሉ ሀርፍንፍኔ ከሰጥቶ አናጀለ ኦሉሳ ቆጴስቶ ጋዜጣ ቶኩማ ዴሞክራሲ ፈቃቤክስ ሰኒሩ ሚሴንሶኒ ቡልጂንሳ ፓርቲቻ ድልበተዱፍቱ ፓርቲን ሳኒ ሪረ ነጋዋሚቅ እንደሱ ቱጅረኒ ሂዳሙፍ ሂዳማፊ ከማትሩ ሳኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፌብሰኒሩ ንበዩን ከኒዳሜ ሶቺ ነሞታ ደደማቅ ሰኒ ገባሱፍ ወይ ተበይቲ ቡፈተ ቡልቺንሳ ፖሊሲ ካዛንቺ ሲት ነብዩ ወሊን ሂደመኔ ከንጅረን ድሮታ ፓርቲ ተኩማ ከንመጋላ ፍንፍኔ ዘካርያስ የማነ ብርሃኒፍ ዘላለም ደበበ ከንኬሰል ተርገመንተው ሄኖክ ሰማ እግዜር ገባሴራ ሙምች በሬሳን ተኩማ ሞቱ ሞታ ባንኪሙን አድ ህሩት ገብረ ስላሴ ድሞቲ ናኖ ሳህል ሊፍ ጅላ አዳ ኦፊ የከሱመ ሰውገንቱ ዋጅራጎቹን ሞጋሱን ሳኒ ቤክስሰን አደህሩት ከን መርሳ ሁጂ ሳኒ አመጂ ሶዶሚ ተኩ በረኩመለ ማፍኩር አፉርት ኡምራን ለሚ ጣሊያኒ ሚስተር ሮማኖ ፕሮዲ በከቡፍ ጅሩ ሚስተር ባንኪሙን ምልካይነ ሚስተር ሮማኖፍ ተርሲሙ ተኩማ ሞቱ ሞታ ከናኖ ሳይል ኬሳ ሳንጉዳን አጃይብ ሲፈተኔሩ ኦዱነ ማፍቀም ነው ከኑ
ከነገ ፈታጅርተን ዋሽንግተን ዲሲ ራከደር ቡ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ ገሬለን ወልወራና ጅረን ከን ሱዳን ኪባ ሀረፍንፍኔ ከሰት ከለቲ ዳን መሪት ፉፈኒ ጅሩ ገመካኒንሞ ሚኒስትሪ እንደንታላ አሜሪካ ጃን ኬሪ ሆገኖተ ኩታ ወሊን አቹመ ፍንፍኔ ከሰት ወልጋን ገባሳ ማርታ ቫንደር ውልፍ ገመሲ እርግት ሶራ ዱቢሳ
አክሞቱማን ሱዳን ኪባ ወልዳብ ብይሳቴ ፊ ፈልት በርባዱ ብይሄዱት ሙዱ ጅር ወልዳብ ኩኒን ነምኩም ሄዱ በቀቺሴ ፊጠ ሚሊዮን ህዶ አሞ በቀቺስ የግምልቾቲ ሱዳን ክባ ወላባኒ ዱቢን ጋርጎሳ ሴንቴን ዱበቲ ነሚ ወራና ወልት ባፈቴ አሲቲ ቡልቾቲ ቱኒኒ ወራን ዳምን ጀደንለ ወራኒ ዳቡን ኩንንታነ ነመዱ ጅዱ ዱመቹጅር አናሞ በቀቹጅር አክት ጋፈተማ ኮራ ሐራራ ዳብ ኢጋድ ጀዱቲ ወኒ ጀብዱን አሳን ኡማልቴ ሲያሳ ጨውምሳት
which envisages that the parties would negotiate for an interim or a transitional period
ለምን ተበጨው ጅርኮነኒ ኦቦሲ ዩመስፌኔቲ ሲያሳ ጫውምሳ ኩኒን አክፓርቲ ለን ዳብሌ ሲያሳ ሞቱማ ጫውምሳ ቀባጩፊ ወልጠራራማኒ ቀልቢ ሞቱማ ፊ ሁጂ ሆጀተኔን ሞቱማ ተቀባታኒ ወሊ ሆጀተኔን ቀልቢ ተቆ ቀባጩ ማለኔጀን ኢጋድ ያርካና ጀርካኒ ራቲ ፈውትን ጀሩ ታቱለ አክ መታማሪካና እራት ወሊ ገለንጋፈት አክ ሚኒስትሪ ኦዴፈኖ ሱዳን ኪባ ማይክል ሙከጀዱቲ ዋን አሲንዱር ወልንዱበቲን ሄዱለ ማሪታኒ ራቲ ማሪፍንፍኔታኒ ራተቹ ጉዳ ወልዱበታን
The first point in the agenda is the strengthening of the cessation of hostilities and the commitment
akan jedenillen agendan qara nyaqumma dabanitin wada nagabu sufi waligalani wujir olchu tana wanni guddon jed Gamkaaniin ammoo ministerii haajaa ala Ameerikaa John Kerry illeen imaltuu Finfinnee bulchoota Itoophiyaa, Ugaandaa fi Keeniyaatti Finfinnee wal mari'atanii waan jira gargaraan dubbatan. Jari cufti nagaa Suudaan kibbaa eeguu kan irratti wom hedduun walii galan. Waraani akka irratti ergamullee waraani lafa wal dhabaa sunitti akka ergamullee akkan walii galan. Igaad ammoo akka waraani lafa magaala akka Boori, Malakalii fi Bentuifa erguu malan naga eeguu malan lakkanu walii galan. Itti gaafatamaan koree araaraa igaade boosiyyuu mesfin ammallee paartileen Suudaan kibbaa araaramuu fi waan jabduu waan mul'atu tokko hojjechuu malanii jedhu.
More killings have taken place in the country. After the signing of the cessation of hostilities done before.
Isuma nami hedduun eegi waraan walirra dhaamna jedhaniin duubatti dhumate kunin namu akka waadaa galsuun hin guutin agarsiisaa jedhu. Loli kunin eegi pirezidaantiin Suudaan kibbaa Salva Kiir ittaanaa isaa Riek Machaar mootummaa narraa fudhachuuf jedhaniin himateen duubatti dubbiin gosa jijjiiramte namni kuma hedduu dhumateetiin namni miliyoon tokko olii ammoo baqateetiin biyyi gargaraa gale. Tana caalaa ammoo Suudaan kibbaatti lafti bokka ta'uu jirti namni ammoo laf qotuutti hin jiru lafti qotuu baannaan ammoo uummati kun akka raallee caalaa rakkoo. Koseenuu danda'a jedha gabaasii achi argan.
Amma galgala keessaa sa'a 2:42 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra taree sa'a 1:42 dha. Wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena.
Qilleensa bubbisamoo alaana dubbisamoo qilleensa bubbisaayi alaana dubbisaayi ajaa'ibuma qilleensa walana.
Maali qilleensa kanatti dubbisu kun maali qilleensa kana yaa rabbi kana gayaa nu godhe yaa waaqa kana gayaa nu godhe.
Yo uli agarte male.
Zariun wadajo heddu galate fanna dagefatota kenya torban lamattal tokko jimata kadiat qoppi misoma bor dagefachun dagatina kur radio sagale america saganta afano romoti Magalale Oromia misoma abjecha master plani magala finfinnet galchu karor famusa mormudan iririnaga Oromia kesa tigagge famwarra sitti bufejira Mora University 6 kilo kesa ti hala har ature barata achita usa kanu ibse namni tokko akkasjechu dan dubbatera namota sofsis
Mora 6 kilo kesa kalesa baratoni ogantoni gaoda akka ya arati gafi sera kabesuma bifa demokrata wata yin hirira mormi gafi kamnu ni gafanna jedani murtefatani saati sadit belama kabatani turan halu makanan campus le university finfinne ja anjira nira walitti dufani mora 6 kilo takka walitti dufani gafi kana gafatan murtefatani le ba inan baratoni rakina umamira argamu ndandenye sababinsa akuma san belamatan naga egna warjedan gama motumatin baratoni mora garagara kilo 4 kilo shani fi dobra dadufan akasan mora sanan senne srebanitu dachasan warri charar gatani mora 6 kilo senani gafi sani seran gafatani dadanno dagissani sanaboda bulchitoni university president university da borsa sadi boda gafi kana kan sini devisu inku fajedani belama kabatani sanaboda tokko tokko jolle inkinde situ jedaman kabani hidutti debiani jechuda
enyu kanidu
motuma da ka security motumati hida
namon na gama kai da manbe kama da
ammo natti amma sa amai da me imbe knu kanini ka bataman be ku ijolle afur marka abasani yonin be nelle makasani nambe jilo barata psychology elias fb da indalu fi mullata anje da man jolle kana arfan akasani da mani nambe
jolle ngum baratotu mora sanati
baratotu mora sanati ye
Dhaggeeffattoota keenya gara godina Hooroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Haliibootti bilbilee kan barataa ta'uusaa natti hime tokkos akkana naan jedhe.
Guyyaa gabaa jedhama guyyaa gabaa kan isaati barattoonni hidhamanii turani hin gadda gaafa gabaa horrocha.
Akkamitti hidhaman?
Jalqaba sirbuma sirbani barattoonni kun homaa yoo tokko hojjenne karaa mara sirbaa otoo deemanii poolisiin dhabee maa hidhaa gashi.
Barattoonni kun barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaati?
ee barattoota koppaayinaati jechaalaansani albao sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lamaffaa maja koppaayinaa fi haayiskuulii jecha
dheengadda kun
kuni dheengadda ta'e dhaadannoo barreeffatanii ijoolleen finfinneen oromooti lafti keenya hincitu hojii hunda abdummaan haa badu jedhanii barreeffatanii dhaadannoo kana qabatanii ma sirbaa deemu kanaa booda karaa maratoo sirbaa deemanii poolisoonni hin qabanii jechaa ijoolle kanaa booda ijoolleen qabamtee hidhamtee bakka waliin jiru kaleessumaan oolaniiti. Ramoochi isaa ijoolleen wal qindaaniiti ijoolleen mana hidhaati haa baatu jedhanii sirbaama magaala keessa gabaa keessa deddeemu isa magaala keessa.
Har'a siriira baatanii kanuma gaafattan jechuudha.
Har'a kanuma gaafannee hiriira baanee gaafanne irra.
Eenyuun dubbistan?
Qaama poolisii dubbistan.
Qaama poolisii dubbistanii? Kan magaalaa Haliiboo jechuudha.
Kan magaalaa Haliiboo jechaadha.
Maal sin hin jedhani?
Yennaani haadhaas hin gadhiisnu jedhanii. Namalaatanii ijoollee kan maan gaggeessu manni sirbaama jiru.
Telefoonichi baay'ee
wayi. Kutuu hin haadha walii amma ijoollee ari'aa jiru waan
ta'eef. Maal jettee? Dhaggeeffattoota keenyaa ijoollee ari'aa jiru jechuudhaan kana gidduutti telefoonni cite. Amma immoo gara magaalaa Roobeettan sin deebisa. Magaalaa Roobee Yuunivarsiitii Madda Walaabuurraa barataan haala uumame irra jireessa isaa ijaan argee jira jedhu tokko akkana jechuun naaf ibse.
Haalli Yuunivarsiitii Madda Walaabuu kee jiru. Guyyaa sadiin dura barattoonni hiriira nagaa ba'anii magaala Roobee hebbaanee deebine achi deebinaan bulchiinsa magaala Roobeeti bulchiinsaaf nageenyu godinaati pirezidaantii yuunivarsiticha wajjin dhufanii barattoota maaliif akka hiriira nagaa ba'anii gaafiin gaafatanii naannoon Oromiyaa maaliif qoqqoodamti daangaan Oromiyaa maaliif nuuf hin eegamne weellistoonni Oromoo maaliif hidhamanii maaliif du'anii ammas afaan Oromoo magaala Finfinnee keessaa maaliif hin baratamne. Kajee gaafatanii isaanis gaafiin kuni gaafii akka federaalaatti qaama federaala ilaallatudha nuni ilaallatu akka qaama dhimmi ilaalu isanii geessine isanii gaafanne deebii keessan bor isanii kenninaa jedhanii deebiin hin kennamne bor yaa'ina fe kalesa yero saati jagaw polisi federala dalam berusarati university rati ingadi sani akin dalla irabanan konkolata dan mora sensiden mora ergasen tembot ar summi barata gaddi sudan yero barata ija funan gubatani baratan dabatebo tumujal kaban baratonis itdukanae bishani malin fayda mudan wali radechu didani dahadana dan agita isanis ifradowani akimbot alkana fayda mudisani demani polisa federala han isan kawwe kabatan fiden yeri kawwe dufetum barata rukutu jalkat barata yero sun rukutamu ambulansi misambir dabata rukutanitum ambulansi hekani hospital tiyesen hospital kubatifi magarro betis debe shashamanne itisni gurama barata meekniya kdawames bayen bekamu garu baktokotti kan dabadu anu kawajin ni wadajirt barata sadina birajjeten
kan mofike janargi tejechura kun
kamojin bakachan jiru barata sadina birajjeten lechit
rasasa nechura mo malin dahan
rasasa dan dawani yette yero jalqaba aranu gaddi sani nu danu jalqabani nu tisi baratoni wali radechu didani daha dana daninan warota qawwe kabatanu gaddi sani rasasa nu fitu jalqaban lolli kareesa suni oson kabbanaynu aksaati kulala ma falaka ture baratanis agdendau bakate ora ranjatse bae kani mo morum kesa kakabani tin mawai galfatani aitipi alkanis kumabulen daru umanni magala len agta barata dirmate guya gutu walina dama ole aksaati kulala ma falaka lolli sinture in kabbanaye nan baratotu morama mbarusa hezi vertika hesa tafan ed gutu tana tumbulani akasitti tawa bulani dabache baratoni
arro hal malit mulata
addanamati baratan man finchani tisbemuf dormi basani edayu kafe baratoto khallanchi kebulen lanchi suke sadi bani man finchani demuf aidi kafsi sani tin demani finchawani debien mora university al baun do wada barata yu argame kamona mora senu yoni du fin sensi sani garu invasani debisani baratoto duran kales kabamanet ke jiran suni timakamu baktoko tisani skabajiren ani amma ofisi yafiyu isse nagamat karshis banki yakin fulanef banki retis na mega jiren mati kibretis akimba kanef manara retis mega jireni alikes jiru kardatis baye jimada alkan fakkata
waye lakopsa namota bale robe ke sataje samanje damani kana cala lakopsa heddu dagawu salle dubata baratan kuni garu agammatti wa mirkana injiru dagge fatota kenya parti monmi politika congressin federala oromo mormi baratota kana lalchi sudan arab sabase jira barresa particha obbo bakkele nagatti bilbile akkanatti qabiye bisasani dubatan
ega akuma bekamu dubbin kun kan ka'u dandae finfinneef naannoo ishee magaalonni jiran maqaa misooma jedhuun master plaanii finfinnee qopheessanii lafti oromoo citee seeraan ala sirna federaalaa diiganii heera mootummaa diiganii kana hojjechuu hin danda'anu kan jedhurraan kan ka'e mootummaan gocha kana akka dhaabu mootummaa federaalaatii fi paarlaamaadhaa fi federeeshiniidhaa fi iyyata galfannee turre bultii sadiin dura. Kanarraan kan ka'e sabni keenyas dubbii kana hubatee keessattiyyuu yuunivarsiitiiwwan adda addaa irratti Oromiyaa keessa jiran amboo irratti, naqamtee irratti, gimbii irratti, mattuu irratti, adaamaa, madda walaaboo, bulee horaa irratti barattoonni karaa nagaatiin sochii godhanii turan gaaffii kana deeggaruudhaan gaaffii adda addaa sitti dabalanii dhiyeeffatanii turan garuu mootummaan seera mootummaatiin waan ayyamame humnaan cabsee waan nama reebuudhaaf barattootas ta'ee jiraattota magaalaa amboo irratti miidhaa guddaa waan gaggeessisee fi salaalchisneetu kanarra ibsa kennine miidhama kana mootummaan akka inni itti gaafatamummaa fudhatu gocha kan akka inni dhaabu warra hidhames akka hiiku warri kana hojjetanii warri humna nageenyaa jedhamanus immoo seenaadhaan waan gaafatamanu akka ta'ee fi abstooriira karaa nagaatiin ba'an irratti ijoollee irratti dhukaasa banuun kun seera mootummaatiin ala waan ta'eedhaaf kana akka dhaabanuu kan gaafatudha. Biyya keessaas ta'ee biyya alaatii immoo maqaa adda addaatiin saba gargar baasanii hiruun hafee tokko taanee qabsoo karaa nagaa kana akka gaggeessinu warra du'aniifis beenyaan kaffalamuu qaba, warri ajjeese immoo seeratti gaafatamuu qabu, warri dhamanis akka hiikamanu, warri qabeenyaan isaanii badeefis immoo mootummaan itti gaafatamu fudhatee akka inni kaffalu kan gaafatudha. Ibsinu warra baafne garuu akka waliigalaatti mirga heera mootummaa ayyame waan ta'eedhaa fi hamma galma keenya geenyutti qabsoo karaa nagaa daran cimsinee itti fufuu qabnaa kan jedhudha.
Fakkeenyaaf miidhaa dhaqqabee namoota ajjeefaman jettaniif namoota madaawan jettan ilaalchisee lakkoofsa qabatamaaf ragaa qabatamaa maal qaba paartiin keessan?
Egaa amma irratti amma kaleessaatti amma kaleessa kan ta'e nama 11 kan amma qabatamaadhaan qabnu kan du'e, Gudara irratti nama 6 du'e, Mattuu irratti nama 1 Baalee Roobeerrattis lakkoofsi isaa akka gaariitti hin beekamin malee nama 6 oltu du'e jedhu qabatamaan kan nu ga'e isa kanaadha. Lakkoofsi isaa ol danda'a. Kan hospitaala ciisaa jiranus waan jiranuudhaa fi da'ee qabeenya irrattis immoo naannoo Ambootti manni 3 mi'uma isaa wajjiniin gubateera. Baankiin 1 akkuma kana cabee miinisaa irraa manca'ee horiinis akka gubateedha. Ambo irratti tarkaanfii humna warra nagaadhaan hiriira ba'e irratti erganni fudhate booda reenfee mul'ate booda sabni aariidhaan kana hojjete kan jedhutu jira. Yarra immoo informeeshinii qabnu xinnoo qabbanaa ta'uyyuu aanoti adda addaa irratti fakkeenyaaf magaalaa Leemman irratti magaalaa Gorosolee irratti gara Gudariin darbee jechuudha. Naannoo Adaamaatti isaarras jira turedhanii ijoollee yuunivarsiitii hidhaa jiru. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti mooraadhuma keessatti ijoolleen hiriira gochaa akka turaniidha kan odeeffannoo qabnu.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Koongireesii Federaalaa Oromoo ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Namootis carraa kana nuu kennuu keessaniif VOA'n galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee lakkoofsa namoota Amboof Gudaritti du'an jedhamanii jiraata magaalaa Amboo tokko naan gaafadhu immoo sanaa ol akka ta'ullee natti dubbatan. Garuu hospitaala Ambootis ta'e koomishina poolisii Oromiyaatti akkasumas waajira bulchiisaaf nageenyaatti deddeebisnee bilbiluyyuu deebii argachuu waan hin danda'iniif waa'ee lakkoofsa namoota du'aniif namoota madaa'anii lakkoofsa mirkanaa'aa gammaatti argachuu hin dandeenye. Gara fuulduraatti carraaqqiin keenyatti fufa. Akkuma argandetti isiniif dhiyeessina. Arraaf kanumaan nan xumura. Ani namoo daandiiti.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Ameerikaan tattaaffii Afrikaan walitti bu'iinsa lubbuu galaafatu Afrikaa keessatti duuluuf gootu ni daggarti jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriin beeksisaniiru. Finfinnee keessatti har'a ibsa kennaniin akka jedhanitti biyyootiin hedduun balaa hookkaraa hamaaf saaxilamuutti deemaa jiru jedhan. Seeratumtoonni paartii Rippaabilikaanotaa Yuunaayitid Isteetsi pirezidant Obaamaan waggoota 20 dura fixiinsa Ruwaandaa keessatti ta'e nama yaadachiisa kan ittiin jedhan dhangala'uu dhiigaa Sudaan kibbaa keessaa dhaabsisuuf daran hin hojjenne jechuun qeeqan. Miseensa mana maree kan ta'an Frank Wolf pirezidant Obaamaan pirezidantoota duraanii George W. Bushiif Bill Clinton hookkarri sun dhaabatee nagaan akka bu'u akka gargaaraniif Sudaan kibbaatti akka ergan gaafatan. Seera farra shororkeessummaa yaada ofii bilisummaan akka hin dhiyeessineef akka meeshaatti gargaaramuun nurra jiraatu jechuudhaan kan Itoophiyaa daawwataa jiran ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Joon Keeriin dubbataniiru. Keeriin ibsa kana kan kennan hoteela Sharaatan keessatti ibsatuuta oduuf kennan irratti gaazexeessaa gaazexaa dhuunfaa tokko biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin ture. Dhiyeenya kan hidhaman dhimmi gaazexeessota 3 namoota intarneetii irratti barruu maxxansan 6 kan isaan yaaddisse ta'uu Keeriin dubbataniiru. Gama guddina dinagdeen garuu fooyya'een Itoophiyaan argamsiifte ajaa'ibsiifatanii jiran. Xumura 7 darbee gaazexeessota hidhaman 3 dabaluudhaan gaazexaa paartii mormitu kan funoota nazaanatiif oduu gabaasaa kan ta'e Nabiyyuu Haayiluu har'a Finfinnee keessatti to'annaa jala oolusaa qopheessitoonni gaazexaa tokkummaa demokiraasii faqaa beeksisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11905 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.